exclusive from Hot Vibes. Co.
Yeah, shoes everything around.
Iwe wilalabay. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabay. Zakuminyela nkondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote sti uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe. Baby, nangu vivote sti uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe.
Lona shafi obu talituafu mabastion chili na weo. Tashalionse pakunso minaneo. Uwingi ya makapo ya pitia muheo. But isetika lipo chichita na weo. Kuisem pepo imfula haka suwa. You forever be the one mika kuchifuwa. If I say I'm dead over you walantalika. Rather die than see you with another nigga. You the lady of my dreams, shilota. Nima kuya nikauka nikakulota. Umushe wa sowa lesa baby you noka. Plus when you write me ni kuyureka. Diwe ni mafuno ngala nae every day. Nikalibo pesa pomo kazi munga iwe. Now are you the best ever. Kukusha never. Mpaka na kumpela tukekala together.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakuminyela nkondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote sti uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe. Baby, nangu vivote sti uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe.
Nala kuluila, kuna kufuila. My tears of joy nga tufuna kulila. Wasaziziwa, oko tuluila. Ukakalipa uzilangane mumira. Yo, a queen the chick I'd love to show mom. I mean I feel so sick nga still none. Nga papita dekwa na papita 4 months. Iye definition ya romance. Ah, you too dope, my fly baby. You the reason bella over excited. So I decided to dedicate this song to you. Cause you really a high great. Iwanga kushow beba, I got you. Ndiwe type inga chitile wedding katatu. In fact I'm about to kneel down. Kwena uli musuma iwe wilalabai.
Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakuminyela nkondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imarimba. Penangu timagona njala. Bati umani uza izaka balansa wande. Nangu ipossessioni. Umani pasa maplani. Ndiwe weka unangala kumtima baby you know.